anisathethi nabantu badala ngokubudala bubalwa ngemali ungumkhulu waxa khuluma imali ubona otata bephalala butshwala akusafana kudala asinawo nomhlaba nabendingenayo nendawo endiyibiza ngekhaya bendihamba ndihlala ndihlala ngelaka usista wakamama walithengisa ikhaya thetha ngentombi kamamthembu endala after sigqibongcwaba ikhaya walithatha wasithotha sonke ke thina bantwana laphela ikhaya ndahamba ndihlala ndigqithe ntsokolweni ndiziqinise fokothweni thikwedini ubudoda busempokothweni akho ndibitheni bendilala eqokobheni ndiphupha ntyibili ke ebhotolweni nandithi yandisifani yandinamali undinika iprayisi yepropathi umakhazi athi hayi ke ndingakhali yena udikiwe likasi uthengisa ikhaya lethu ngemali
zimkile inkomo makwalandini uhambile umhlaba makwalandini ndivuke ekuseni ubuhlanti ufulekile isibaya sikatata siphelile isibaya sikatata oh siphelile izana badala bazomkhuza le nto ingwevu nengwevuka zizayikhuza le nto
Amachaba ongaqwela amachaba amachaba ulaqhathe ufuni kwijo lakhe senbuyile endukelo ngiliso ngitakathile ndombe tibujwe litha
hey away
kamalanga divuka ndikhala kululu uyibalisa ngoku ndimdala sister kamama nentombi yendala uiva kwakhe lengoma msho uzofuna undiqhwaba wathumela imessage yayishushu mphuma kwenye interview esikumandiye kukuringa ngefamily ndandiyintaka mna ndaqhawuka amaphiko kwakumele ndibuyele ekhaya ndozama impilo imagine xa ndifika ikhaya alikho olithengisile umakazi nguye ihero
wake wanjephi na awufake wanjephi na wake wanjephi na wake wanjephi na
fika kwami bhayi ndahamba ndayohlala nosister wam since ikhaya elingasekho after ixesha wafowuna umakazi wathi hayi indoda yenzi njalo mandihambe phaa ndafowunele iawutam intliziyo ibuhlungu obviously ndafika iawutam ivaya ngeven yandithatha yandise west side baqala ubomi base west side